Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegale gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Revena gbɔ. Ame yi le mɔ gbɔ ŋdi ya. Gbedeasia gbɔgblɔm be follow his lead. Follow his lead. Dze yiƒe mɔfiamewo yome. Dze yiƒe mɔfiamawo yome. Ele be ne nye kristotɔa nadze Yesu yome. Elabe yeŋtɔ gblɔ bena ne ame aɖe be yeanye nye nusrɔ̃la, ne ko yeƒe atsi tso ga eye wòadze ye yome. Ne ame aɖe be yeanye nye nusrɔ̃la, ne ko yeƒe atsi tso ga eye wòadze yonye me. Yesu yomenɔnɔ enye agbe ƒe kekeli menɔnɔ. Elabe xixa nye vivitsi. Ta Yesu nye xixa be kekeli. Ta nenye be míexɔ Yesua, ele be míato yeƒe afɔŋutoƒe. Yeƒe mɔfiamewo míadze yome. Follow his lead. Ale yi ke wòkplɔ mea, woaɖo mahia megɔmese ge gba o. Ale yi ke Gbɔgbɔ Kɔkɔea be yeakplɔ woea, ɖo hi egba woame te gɔmese ge o. Eya ta wòdo da asi ko wònye bena ne xɔ Yesu dzi sea, nadze yeƒe mɔfiamewo yome. Biblia gblɔ be meganye nunyala le ɖokuiwò ŋkume. Mawu nya akaɖi wònye ne míaƒe afɔwo. Mawu ƒe nya akaɖi ye wònye ne míaƒe afɔwo. Praise the Lord. Follow his lead. Emɔ ɖewo dzi Gbɔgbɔ Kɔkɔea agblɔ ge be yeakplɔ wo toe. Aɖo Mawu nya agblɔ ge be yeakplɔ wo toea. Mesɔsɔ ge ɖe dzi ne wɔ be amegbetɔ no. Mesɔsɔ ge ɖe dzi ne wò abe amegbetɔ no. Gake mɔ ma yi tame Mawu le no. Emɔ ma yi tame Mawu le no be etsɔ me nava nyo no. Praise the Lord. Ne mi be miaxlɔ miaƒe Mawu nya gbãtɔ ele Philippians 3. Philippians 3:13. Egblɔ bena elabena Mawu enye ame si wɔ didi kple nuwɔwɔ sia le mía me le eƒe ŋudzedze la ŋuti. Miwɔ nuwo katã liʋiliʋi kple ɖikeke manu mie. Amen. Mawua eyi míexɔ Yesu dzi sea, ekoe be gbɔgbɔ kɔ de mía me. Dzidzi aɖewo le Mawu si wɔna le mía me. Ta dzidzi Mawua wo yome nɔnɔ yenye follow his lead. Gbesia gbegbe ne nye kristotɔ ale be naɖo to Gbɔgbɔ Kɔkɔea be nya ka gblɔm wòle. Gbedeasi ke tso Mawu gbɔ le yibe nya me. Brɔda Mawu subɔsubɔ mele izi o. Follow his lead. Mawu subɔsubɔ eŋugbegbe le ame ɖokui gbɔ wònye. Eŋugbegbe le ame ɖokui gbɔ complete ye wònye. Adze Gbɔgbɔ Kɔkɔea ƒe mɔfiamewo yome. Paul le bɔbɔ ne Filipitɔwo bena ɖe Mawua ewɔna dzidzi aɖe le mía me. Ekɔ yiƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ ɖe de na mía me. be miadze yome, be miakplɔ ɖo. Ne etsɔ me nyui aɖe na su miasi. Gake zi geɖe la, Mawu ƒe dzidzime wòkɔ de miame kpɔkplɔ ɖoa, enya dɔ eye vevitɔ hã miame geɖewo miete ŋu de na dzesi. Amen. Be nane miagawɔ naneke le livilivi lili me. Ne ame aɖe livilivi li mea, ema fia be nane me mekɔkɔm nɛ. Ne ame aɖe livilivi li mea, ema fia be fiawo be ne toa, nu yiawo be ne wɔ, eme mekɔ nɛ o ta, yito livilivi li. Yite wo ɖi kem hã ɖo. Alabe nua me mekɔ nɛ o. Ta nɔvi nyase la, ne miexɔ Yesua, alabe miato yebe afɔ ŋutoƒewo, miaɖo to gbɔgbɔ kokoea. Mawu ƒe plan, Mawu ƒe tameɖoɖo le wɔ gbeme, alabe miaɖo toe eye miazɔ ɖe eƒe mɔ dzi. Ne miekpɔ Korintoto ƒe agbalẽ evelia ta wi eve kpikpi asieke egblɔ nya ɖe, egblɔ afi ma be, eye wògblɔ nam bena nye amenuveve sɔgbɔ na wò elabena nye ŋusẽ zu blibo na wò le gbɔdzɔgbɔdzɔ me. Eya ta melɔ̃, mele lɔlɔ̃m wu bena maƒo adegbe le nye gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti boŋu bena Kristo be ŋusẽ nenɔ dzinye. Amen. Gase me hlã ke. Eye wògblɔ nam bena nye amenuveve sɔgbɔ na wò elabena nye ŋusẽ zu blibo le gbɔdzɔgbɔdzɔ me. Eya ta mele lɔlɔ̃m wu bena maƒo adegbe le gbɔdzɔgbɔdzɔ ŋuti boŋu bena Kristo ƒe ŋusẽ nanɔ dzinye. Nɔvi nyase la lɔlɔ̃tɔ, ŋke woyɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ, ame ƒe lɔlɔ̃nuwɔwɔ, yɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ. Nyanye ŋutɔ ale yi wòle ne mea ye nye yi, yɔna be gbɔdzɔgbɔdzɔ. Ale megɔme se mee nye yi, ye nye gbɔdzɔgbɔdzɔ. Dɔlela aɖe le Paul dzi yi ke ɖe fu ale gbegbe. Ebe ye do gbe ɖa tso dɔlele ma ŋu hegbe tɔ be dɔlele ma na dzoe dzi gake Mawu melɔ̃. Evɔ mema yi be takuviwo, yi be vɔvɔliwo, yi dɔyɔmamewo ya. Gake ye ŋutɔ dɔlem, edo gbe ɖa hegbe tɔ katã Mawu melɔ̃. Gake Paul be ye se gɔme na Mawu. Paul be na ɖe nɔnɔme ma ye se gɔme na Mawu. Elabe le ɣeyiɣi me ma Mawu gblɔ be yiƒe amenuvevea esuna gbɔ nɛ wu. Yiƒe amenuvevea suna gbɔ ɖe dzi nɛ wu. Yita be ye le lɔlɔ̃m ɖe dzi be le gbɔdzɔgbɔdzɔ ƒe ɣeyiɣi me ma yata ye lɔ̃ faa be yeanɔ me ne Mawu be ŋusẽ nanɔ ye dzi. Gɔmesese ke le nye ya si fia sista broda. Egbea miawo miamewo alea miawo mi nane kpɔ mi. Le miaƒe dzidzi ŋua miawo miagbɔ nenema wòle be Mawu ne wui nye ma. Gake Mawu ƒe susua ele vovo na amegbetɔ ƒe susu. Mawu be mɔ ele vovo na amegbetɔ ƒe mɔ. Mawu ŋutɔ ko nye susu yi tae wò mɔ ma ɖem be nanu dzi tom. Nɔvi nyase la lɔlɔ̃tɔ, Mawu gɔmesese a edɔ blibo wonye. Mawu gɔmesese a edɔ blibo wonye. De ne dɔme ɖo ge ɖe mawu ŋu. Aviata se mawu be lɔlɔŋuwo gɔme. Ne wo wo takuvi dɔyɔ mama ɖe, wo vovoli dɔyɔ mama ɖe, wo ŋutɔe ma dze dɔ ne do gbe ɖa, wogblɔ nu be gbeɖegbeɖe dɔlele ma nenu yi o. Susu yi te wo le dziwo ɖoa, leke ne wo gase gɔme. Gake pɔ le se gɔme. Biblia be follow his lead. Wo dza yome. Egɔme sem o, megɔme sem o. Yenye mawu. Yenye susu yi te wo wɔ ɖo. Yenye ɖoɖo yi wo wɔ ɖe ɔgbe ŋu. Eya ta mega challenge mawu o. Mi dzidzɔ ɖi keke mawu. Eɖo to revna kpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpe. Wɔ menu veve sugbɔ. Ne didi ɖe enya dzi be ame yiwo ke sia akpe nage ɖe wo me le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.